acha mimi.
Kuna yule unangoja nishindwe. Oh, nishindwe, mbona unaomba nishindwe? Mimi nishindwe, kwani wanitakia mabaya? Wewe mabaya, ndugu omba. Oh, niombe. Wewe omba. Naomba niombe.
Yeah.